Licha ya jitihada katika kukomesha kabisa visa vya maambukizi mapya na kuenea kwa virusi vya ukimwi nchini, bado kuna mianya ambayo inazidi kujitokeza. Kwa mujibu wa ripoti iliyowasilishwa na afisa wa programu kuhusiana na masuala ya vijana katika Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa, Janet Msimbi, pana haja hatua mwafaka zaidi kuchukuliwa ili kuziba pengo hili. Aidha, amesisitiza haja ya kutilia maanani maambukizi mapya ya kutoka kwa mama hadi mtoto.
One of the key things as a country we are supposed to work towards is the elimination of mother to child transmission. And our target is that we have transmission less than 5%. We had started going down in reduction of this. But something happened between 2014 and 2016, we had gone down. But then now it went up even as high as 11.5%. And currently we are at 8.6%. Yet our target is 5%. So what is happening to our mothers? Is it that they are not coming to the ANC on time? Why is it that they don't have the information? This is somewhere we can ensure that we stop HIV by ensuring that our children who are born do not get HIV.
Wakati huo huo, imebainika pametokea ongezeko katika maambukizi na kuenea kwa virusi vya ukimwi miongoni mwa wanaume. Mkurugenzi mkuu wa wakfu wa AIDS Healthcare AHF Samuel Kinyanjui anaeleza.
Kulingana na takwimu zimetoka za KDH, tumeona kwamba wanaume wako na washirika wengi wa ngono, na wengine wanaume wamegeuka sio kukua na wapenzi tu wa kike, mbali hata wapenzi wa kiume. Na ile culture hapa Kenya wanaita culture ya mbaba. Mbaba ameweka msichana hapa kwenye kitongoji hiki, mwingine kule. Mambo haya ndiyo yanayochangia sana maambukizi ya ukimwi miongoni mwa wanaume.
Wito wa kumakinika ili kuepuka uwezekano wa kuambukizwa virusi vya ukimwi ukitiliwa maanani na baadhi ya wanaoishi na virusi hivi na wanaopigwa jeki na AHF. Morris Were ni mmoja wao.
I tested positive on November 2008. I was still very young by then. I was 23 years. I wasn't yet married. Thanks to care I got from AHF, I accepted my status. Now I'm having a wife and negative kids, and we are happily married. And to be honest, it's not an easy journey. That's why I went public about my status. It's not easy. I might make it sound very easy if I say that I've lived for 15 years, if I say that I'm having negative kids. It's not that easy. I know if we do a random test, HIV test here, maybe six or more numbers might come positive. So if you are negative, just try and be cautious and remain negative. If you are positive, it's not a death sentence as we used to know it before.
Aidha, shinikizo imetolewa kwa serikali kupiga jeki jitihada za kuagiza mipira ya kondomu, ikizingatiwa kwa sasa inatozwa ushuru maradufu, hali inayofanya wahisani kujiondoa kwenye mpango huo, huku gharama ya matibabu ikiwa tishio pia, kwani inagharimu takriban shilingi 1030 kila mwaka kumtibu mtu mmoja anayeishi na virusi vya ukimwi, ikilinganishwa na shilingi 1000 kwa mwaka zinazohitajika kuhakikisha mtu mmoja anapata kondomu. Nikiripotia Ruben FM, jina langu ni Masi Alomba.